obusobozi okuzaala abaana obananga kirungi naye najjukira teriyeeyo bangi abakyanoonya omukisa ng'ogwo tokitwala bw'otyo tikya buli omu wabula ka twebaze katonda ebirabo byatutenesezza omugatto onyiikiranga nnyo teweerabira omulimu gwo ogusooka kimanye nti oli muwanika era oli musomesa omutendezi asooka ate oli mulamuzi alungamya n'olabirira ezadde lyakuwadde mukama katonda
era oli musomesa omutendezi.